okwenyigira mu kubba amasannyalaze bw'abadde agezaako okulinnya ebikondo gamukubiddeyo mu bibiro lya Owen Falls Dam. Bw'atyo nannyuka obulamu bw'ensi nga gabadde ebikondo by'abadde agezaako okubba bibibunyisa amasannyalaze emitundu ebyerugazi. Ab'ekitongole kya Uganda Electricity Transmission Company Limited bategeezezza nti kikyamu nnyo okubba amasannyalaze naye nga ensonga eno poliisi ekyagenderera maaso n'okuginoonyerezaako.